sosimwe buwala bwaba kinyozi kwokumanya omuntu sigwe musango bafenali ebisula tukolerera n'ekiwomerezebwa ekito bwe kisooka naye bwe kisukkirira nk'enkuya ekivaamu nawe okoma buli omu kumanya muno kuba buli lwoyita okafuuka kamanyiro leero tuliko abayaayi mmanju w'ebikaali bali baavudde ku kye bayita omumanyira nti baluma embaa ne basiya n'okusiya nga baswakidde batamya n'okutaama nze mundeka empitewumende ndaba ekafeera oli bwe twasoma bazunza obumanyiro bamanyizi be banja okusaaka bantu nazze lwana naye kansooka oyomba
Thank you.